shatan ku dhaatay dhaq sarreer galkeeniyo rabbi ha isku keen dhiigo shadiyo aya nolo shatan ku dhaatay dhaq sarreer galkeeniyo rabbi ha isku keen dhiigo
rabbi kuma dhantaaline sidu ku dhammaystiri dhan kastoo la eegaba madhafan ragba tahay
dhaqankiyo asluubtiyo dhalalkiyo quruxdaada qayrkaa ku dhaafto lama dhalin lama dhalin adoo kale lama dhalin
rabbi kuma dhantaaline sidu ku dhammaystiri dhan kastoo la eegaba madhafan
dhaqankiyo asluubtiyo dhalalkiyo quruxdaada qayrkaa ku dhaafto lama dhalin lama dhalin adoo kale lama dhalin
ma isdhaafsanahayo dhiiga mayso miirna
waxyalada dhankaagan dhaawac uga baqaya dhaawac dhaawac uga baqaya
ma isdhaafsanahayo dhiiga mayso miirna
waxyalada dhankaagan dhaawac uga baqaya dhaawac dhaawac uga baqaya hadba inay ku dhawrtaan jalleecada chale khada kudde hedan chale khada
ma is tab sanayo diga mai sumerna
wahila da dankaga dawa uga paqaya dawa dawa uga paqaya
ma is tab sanayo diga mai sumerna
wahila da dankaga dawa uga paqaya dawa dawa uga paqaya
ma is tab sanayo diga mai sumerna
wahila da dankaga dawa uga paqaya dawa dawa uga paqaya